ebyokulunda bwotyo yeye
omukyala teyetaaga nfuga pi omulekane yetayaya
sisolo
kiwagula kulunira bakabo twale agale
omukyala
teyetaaga nfuga pi omulekane yetayaya
sisolo
kiwagula kulunira bakabo twale agale
yasobya mwongere nga mutudde zimulatw abalabi basunge amaka bibabya mu kisenge n'ebyokulwana byaba ku mulembe mumwenge mumalire ensimbi ewakaawo dda ttumbi tugambwako efuula vumbi omwenkanonkana oguliwa
omukyala teyetaaga nfuga pi omulekane yetayaya
sisolo
kiwagula kulunira bakabo twale agale
omukyala
teyetaaga nfuga pi omulekane yetayaya
sisolo
kiwagula kulunira bakabo twale agale
ebikulu by'abayimbi bimunyumira bwe bibaayo tiketi tumugulira mikwano gyo bewettanira asigala wakalindirira mikwano gyo girinnyirira obayita babi obavumirira abalimulaza essanyu bamulemesa kubana bateryo nze tonzesa
omukyala teyetaaga nfuga pi omulekane yetayaya
sisolo
kiwagula kulunira bakabo twale agale
omukyala
teyetaaga nfuga pi omulekane yetayaya
sisolo
kiwagula kulunira bakabo twale agale
Hey.